a proper.
Kira fuma chale ngenda mkole, nazibulera mkona obigere. Kula mugwati na bana basome, mbiri sazi kole, zibiri ya tuende kazi.
Besi jina wange kankaje wenda changu kunda. Besi jina wangu rudi bado nina kupenda. Besi jina wange kankaje wenda changu kunda. Besi jina wangu rudi bado nina kupenda.
Kumbuka mbali tulipotoka, meli mabuka. Wanino na yupika, heshima yetu inashuka. Wenye chuki usiwajali, wenye maneno wawe mbali. Kuniacha peke yangu kweli kweli, nipacha sitafadhali lele.
Besi jina wange kankaje wenda chaku kunda. Besi jina wangu rudi bado nina kupenda. Besi jina wange kankaje wenda chaku kunda. Besi jina wangu.
Tana la vika, mama wabana kwa sande waka. Tiba kusena takwa zika, tira babi kweno de waka. Apwa gala nganze tana la vika, mama wabana kwa sande waka. Tiba kusena takwa zika, tira babi kweno de waka.
Producer Didi
Muda Honeza
Baba Kunda Chani.